Studio Tamani, Alhaji Malifu. Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Mamadou Keita to boggi jende ga fandu hala Mamadou Samasi ko jom wali sarka be hedibe. E ciakta yontere ndem be ngalura ne fis nati lewi larme mali tiagal wolde sattunde dun do wadi wattu mo ben gollirde ko maddo woytigo ko gube kaptoje nan nawtoro ben sukabe le haboji di. Bangal yawtagol yubbe inde gotobe wonno gollirgal gal denti yaltinde ministre kubaje IFS hultama yu dewtere nafonde sanne gollobe be kawtal na balla nyalade hertanade gatle finatawa malli sartama didi tugare 2 novembre 2 ben warurdu ben susli hikka 2023 woni tariki e jogola bogola digon sembe kabaruji amen hande beten talatari 10 octobre 2023 bismillah sakrabe tagal ko ngalura ne fis nati lewi larmi ardibe habtibe be humpiti wiide dabareji piyama yalla fa hande renude yimbele e fi mabbe denno be dal jamaare de waltinde haklaaji mudun mawdo ben solo sabbe hulti wiide diwoji fama embe itti e jatte mobile pickup terusi embe do nokku nyimi nyama le lamu moti mahamman baba kunta wonko hebe ne kede fastango usmane yalbuli
e wi larmi mali aswer yabene de bete law woni ko soldasi e mali kebe nangude ngalure ane fisa on ko gondo le region kidal soldasi be kabe ke fanawi e falinobe ngul lawol aleri ane fis do warre kilometre ji sappo e gendindi woni ko holliti soldasi e mali do bembe ande de e kolti wiide be bonnidu mobilaji pickup ngaji kewdi be bonnidu kaake kabarde kewde habdi be mabbe be le wuddu leydi meden di bangi boni aljimar yabene de soldasi e mali le ko gondo no wadde lugongoji kawriton e habdibe muben an gonno do moto ngaji be himbe hewbe muben be itti e jatte be bonni moto ngaji fa yottade kaborde be nangi du telefoji muben ko holliti wiide mangal paden be fa handen aljimar yabene de wattu 3h kikideji hijande larmi mali le ko wonno e yagol mudun hawri e gubal habantobe dina e nanan laaji kabaade yude ton hijande de be jukitaade e lawol mun
e on wattu goto gollirde leedi mali mo nda hakkeji sukabe do woni ko modda ben wulti metam wudu fewde natugol sukabe wolande gube kaptoje de le dido haboji di fedende wutike ben odo golle mo ena fi berna yirwere sukabe e wi fedende dano ali keita yo goto ardibe de do gollirde ko maddo wonko hanni mahamad baba kunta ke na fastango sita sirbe
la coalition malienne pour les droits de l'enfant a
fedende ten ko mad habin ton hajjeji sukabe holliti ti ana sugli kasin tiagan ne be mati wi sukabe pamarebe ana ade watte le gube lon hite ben e felligo marfe do matama wattine yimbe bombe be hippi mangal pade leedi mali de genni seware kay de genni moti watti kabbi don ko ma holliti fa hannan ana meccitina jamaaren ka pelle fu faabto dum leedi mali bangal deejere watta hakkile di golleji sabbe sukabe ana jogi darogan gongal de kabaruji leedi ko walla hokkere marfe ya habiyo ben yibbe de yamira gube de fu e damudum watta hakkile e subagon sukaben watta de gube habatoode sukabe ana haani hebede be fadde kasi e torraji ko wana yedede le gube habatoobe faatade bonalaji fu wana ta sabe hebne be kutiji
en toutes circonstances contre toute forme de violence.
Sacré bateau de Kalaïma du Kabarou, Banga Bem, à Facebook et Twitter. Fede sente jabani ben nasereul ngeltini liptago guruma dum woni ben dental pelle AES den odo projet jabani dum woni yimbel temedore chapane noyo fay goto dum ben yeddal dum den derni ado ngaldo sereul woni ministre humunido gollidal hakunde ledde den andon wiide Mali Burkina e Niger woni ele ben ngaldo dental charte liptago guruma mo fana mudun yo habotir siagal ele nokuji di den no be do to famu ele ko ratako fande le kabaru sukabe lokkuy e yimbele hobbe wobbe mbien njaawno be wadode vacances le region ngaji tumbutu gawo minaka e kanyiki dal donc il fait yeltude sabi rafi dabare transport wultama dun wiide pinas ngaji dawonoji hakunde gawo e tumbutu mbien kadama odo golle o yo alhali sambino hello e le jande sukabe lokkuy be fatia tra wonko hebe ne kede fastan usman yalbuli e sita sirbe
hakunde wembere e boy yonki woni ko himbe falabe le onoko ko woni e mobben be anda fu honobe ngatta be sukabe l'école jangobe jande leyire e do dowure andarte kanan kobe leydi meden ni pia dabereji yalla o tidal an hebene jogala
la sécurité
sabe la fi dejerne ana tid hannen nande do tumudu yan huccan bamako min lise jangami genni bamako ga sabe la fi dejerne mi lonki wirftade mi yan fuddo jande tan suno halal ma gonga dudde tumudu nata bamako hannen torramu satti sanne
le o wattu got lanaji de kanyen tan wonno ko himbe nawtoroto fa ngada daymu ben tagal hippugol ngada ngol do batu tumbutu kanyen do be jom en kaborde ana palo dum en wattu joni o dum latege sababu fa ko bor himbe chapan en nayon yidnobe jurde gurma rarusa balde kewde joni keddole o nokku e wi neddo genni di goto
ñolama na handen midi way sedade mi ko yata pinasi debe sedan wi gawo lonki nadde genni rawus tegal mudum sofere illa naaji wi ken juan tumutu yaha gawo ana tidi wala funabe yehiri so wi gawo dum wala fun jabbirida genni rawus
holtinde wi de pinasi goto jidno do yaade tumbutu aljumar yabbenede himbe jomben kabode pelli do mubben hewbe mabbe barmi le majjun
joen kabode ben antaka ngati yite to noku ambassa commune segge nyande dum wadi aljumar yabbenede de wattu futuru den no jawande beedi wiide ben fa goto ka heddaki hen e wi fande be do himbe le sabi ben gidali kambe terusembe en no himbe le hobe gure jeegom noku se commune segge dogi yaltule noku mabbe o do wattu kettal fande le kabaru de ministre kube je benne kan efas net yaltinde ifes ndindi yaltinde dewtere nafore sanne gollobe ben kabaru yo jawtago jubbo indeji nanno hultan wiide bangal beedade odo golle won bembal benno bembal dum ju inama do yimbe le mbawi wadde golleji ben waltinde nokkuji mabbe yade nokku goddo e do bebe andede abdul salam jepkile woni kanguno horejo ministre ben kube je gullirde kube je won ko hanni bien la laisse wallet une fois que na fostango Ousmane Yalboule.
Donc ce guide nous l'avons
de deutere ko yela non ministère humaninde lamode holti wide na hasindini don wadde himbe dunken ande be leedi meden kany en darini windude de deutere dun wadan fa golle de kuminide yewtugol talki wote to goddo mudon fa golla golleji mubben no mojjiri lamon kobe wombe le nikuje de gouverneur en commandaw en e jokkube dum en fa yottade bale kuminide yewtugol jubba inde wote fu ana kasindini de deutere de beedam inde golleji pawede do kabaru yotugol yibbo inde wotobe
revision des listes électorales
tariki bolay kay du jogla mudun dum ni sisli kawrtal na bal ben nyalade hertanade fi ben kat le finato am mali den no kabaru hutti toto do kabaru woni waddi cakte yontande ben fedo humani lan ngal do kawrtal kan nga hangal wadade bam ko do iwdi di tugade joy en novembre den no golleji di yo hum cangul hore kala kat leji mu inadi leedi mali den no kan ko chak mar sangare woni hore do fedde lantinode ngal do kawrtal won ko hanni khalifa goita ke na fo sango sita sirbe
la qualité du bokola c'est
bokola ngari mudum yo huna mauna hannen le kaduleji ko wattete tobbe leedi man e mangal mudum leedi man ana wonde fiide dabireji honena ngari bokolan huntinta hore nyalat warande mede tewtira mu ina o bokolan tinno fa hannen hollita nyanya yak mudum liddi golleji du sabi hannen somi subi o cecil golle ko warta wadele o batu yo pijo ko nari bangal fina tawa meden joda kala fata jandido do torraji di nyenbe kan e sanyobe wonde mudum nyolman hannen leedi malnin hidane fu mede subo lenyon gotol men nodda dun forte o batu hikka men noddi fede noddirtene festival sur le Niger sa ne fede hannen politi ngari genni segu de kabaruji fina tawa ni lefon lede bale fe damudum do sikki wala mudum fe
west africaine ça c'est évident
hultan wiide ben jamma altinere nde pina ben pinace de droit dawanodo hakkunde motti yaade dire nden do surba goto gonodo le o do pinace o e le ko do le dongul makko sami le jam nden no se wi seda fuji ben le lugaji na gondi wadede yalla ben non kanko surba o nayite yebtrame de hertande zoom sir handan yu do kabaru ben golli dal kambe mekanisien be kay ndon mo rewbe jon e mublaji wultan wi de dum yata fe cagal tellaji kanko ay stajara wonko hebani kede fo sango Ousmane Yalboule
mi hala nan on hala ko fati yi ne mobile makko bonno o noddi moƴinaawo goto moƴinaawo o holitimo wiide araja ter mobile makko woni ko boni caggal dun o holti wiide ko ominirta mobile ngel dun du boni balde tati caggal dun o tid Allah goto an heddi fati wattu fu so yimo indi mobile makko fandi fu ujinaaji jetti o ittata leedem balde o itti ko yaata ujinaaji noga e nay sefa dun nayi mo sanne o nangiti mobile makko o noddi bandi ko gorko goto on hokki mobile ngel moƴintino goddo o muñi hono dun sakitirto eringa sedda caggal dun mobengel mo intina ko ittina yottaaki fe ujinaaji jeegon hedde aisa kanyun kaake ngatteteede e mobil mudon woni ko cioggu mudon faawete fa jabbito honno faati e aisha ni rewbe hewbe woni hebobe hono ittid allaaji e wi yogabe debbo sini mo inoide mobil mun an way hono sini gorko yeeso mo waade sabi anda cioggu kulle de anden ko latifu wo mo intina mobilaaji labbe bernde ben en kanyun en jaati jabata soori wayde kaake ngatteteede e mobil joomun sodnata hore mun na du paw cioggu no haana
sigi wala min paami sanne Ousmane Niall Boy sakira mo paami wiide dum do kattane kabaruji am mais hande mi jonta wa sarfu fum tar yewtire sotani do ben application mudum yo bangal Play Store do sere yewtire meden magazine
jonte kesse martama kumpa le leedi meden di dun ne ministere darado khabaru cialal le leedi meden di wi ana darda bibilen niwat fu dento e odo nyaaw
jonte mawnene hana yebede idu anditire e wulare cialdi na walla hore na walla cioduli oron bayi dun tutude jiidan oron bayi matude wulare mawnde kanyu e puje e cialdi modo
odo nyaaw ana waawi waltirede e ngature bowdi oron bayi du rentade odo nyaaw no newiri
de nokuje fu to moto ton diyan
lele ele arkillaji
buwe cuudi mo kanyu e seraji mu
denteredu e arkillaji borne kaddule du kuboode e caldi modon fuf
itte ko tundi fu awi an diyan tunda hudo juppo nyama modon kanyu e yonomu
oron bay wujade nebe meji e caldi suka modon denoji on
fatin jeggito wi arkille wo dabare arande faarena sukaabe mo
don do yo kabaru iwrando no sijo tamani e faabo be mudum
ministere kumani do cellal kanyu e hinna yurmeede
yatra meden malikur handane yu dum ben jawbuji sarja ciagal ben kiti gada di derno be leedi mali hoyba ultimate mudum fewde dido ben jawbuji derno yalen be do famu lali tangara hejaba yogabe mon kene kede fostango min citacit be yo en nyalle jam tande hore fandaji malikura yata ficcagal serial le portal no holtiri yimbe le hobbe bamako yelimane e gaw wottuma yogabe holliti seraka jugudu sembetan gollanta wobbe holti wiide wonko yari yeso jati bangal saria
la justice est corrompue
taldugal kite leedi mali ne le torrade satude san sabi watti fu so saragol yottigin tadobe kite ben teginta kon hono di golleji hani wadre no wodiri watti fu be ewan burdo jogade bawde be jengina dum to menenga yelimane saragol wattaka no wodiri fe watti fu jon jawdi ma jom bawde mon ko hala hongo mu jabete kulleji kewdi weltigel nyolma handen do kabaru saragon le leedi mali dinande aran neddo baba halde halal mali kura sun walani janta do saragon watendo labi labudi
sans aucune contrainte
seria tawangal yudun wotere e dabareji sinuji yogaji le mali sabe alhali rafinde nagu danane mudun famda fe le jogola basiji waratu wala yubno gulleji amiri e dede segu wulti wide ko be andi kay sayi kabaru witnama seretan yusabi kallal e kawral wasi bangal mudum
maintenant
kulleji fugo watte hannen le gelle meden yaade le gureji meden halaji mudum an hani wadede le bolongan tofon fandem yaade to woddi menen amir el fina taba an hasingini jaati me gollida bibbe leedi fe damudum fatade lam on ka e balle societe civile pelle parti politique watte fu so torraji matama yalla me banam huntira dum le fina taba meden
station traditionnellement
kiloji seden to segutun le wudundu halananen bankas nandarda jujembe wotana kilo sanne jamarande bangal golle saria e on wat goto be darrabe dun patbi kada fi saria golle no haniri kaddana kalifa gindo goto halnana en to bankas dun
ambe mi nyini jiju fe
mele tewtra bibbe leedni fu kan sarton fu tinno bata sariaaji kolitaade le kabarji tagno kite le leedni me acci jabde buudi yurkuur ka sarotobe ben yobbe huni so fuddi ngal gollal do nana to sabe hannan feso mo wala bobde ma tajiri yotti yes mabbe ben ha tajirde dun no wodiri yalla be ko godi jum sabe so kite ta daka wodiri anana to sabe wadde ko te jogaji
manke kanye donc abinan problème de
dunke serebe hulti wiide sabe alhaliji kewdi jamarande famata fi anyaaji mamatiidi di mamadu gise dunke sariya hulti wiide guldurde sariya de na goddi jamarande sanne ndeno atiidi be do andano dum worri
ban tawra fu torra goto wonko jujum hollita on han jewre honen do tajirta kite den on anta homo won jom gonga homo wala jom gonga sa watti fu so yimbe sarato be wari sa heti kembe a antan jogi do gonga a antama wana gonga gagnol man hannen kiteji ko heewi ana tadje ne leedi mallin dum wadata ko no wodiri dum sabi hannen so bibbe leedi malli ko heewi hannen perte mo ana metti sanne do kabaruji tadgo kite ne leedi ni
obtenir justice
jamarnde pelle hannen fuf no dar laami bibbe mum cande hore sifa saria mo gollata e le portal mo gor fuf dum wawi nawtrade halfinabe fina tawaji be mitini wiide hakkilo mabbe kambe kay fa hande sifa saraji den di na wawi nawtrade jati e le malikuro e wi mabbe e ko wawi timminde basiji kewdi hakkunde sinuji